murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda muradusanga kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abahanga mu by'amateka bavuga ko abanyarwanda batuye muri Uganda bwa mbere bahageze mbere y'umwaka w'1900 ubwo abakoroni b'Abongereza bakoraga ibarura rusange rya mbere ry'abatuye icyo gihugu. Kuva icyo gihe umubare wabo wakomeje kwiyongera, bamwe bahagera baza gupagasa, abandi bahunga amapfa yateraga mu karere cyangwa bakaza baje gusura bene wabo bahagera bagashima ubushyitsi. Mu myaka yakurikiye nko mu 1959 ndetse n'igihumbi 1994, icyo gihugu cyakiriye impunzi nyinshi z'abanyarwanda bavuye mu Rwanda, ndetse no muri iyi myaka yo hambere hari izikomeza guhungira y'urusorongo zivuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa rufitanye isano n'urwo, zimwe zituruka muri Kongo, izindi zituruka mu Rwanda. Ibyo byose byatumye umubare w'abanyarwanda bari muri Uganda wiyongera. Inama nkuru y'abanyarwanda muri icyo gihugu ikabivuga ko abanyarwanda bahatuye ubu bageze muri miliyoni 11. Mu mwaka w'1995 itegeko nshinga rya Repubulika ya Uganda ryagaragaje ko abanyarwanda ari abaturage ba Uganda mu buryo bwemewe n'amategeko, rivuga ko abanyarwanda ari ubwoko bwa 24 mu yandi moko agera kuri 65 y'abatuye icyo gihugu nk'uko agaragara muri iryo tegeko. Bivuze ko bafite uburenganzira bwose bw'umuturage waho. Inama nkuru y'abanyarwanda muri Uganda ikavuga ko kubera ko basangiye inyito n'abaturage b'ikindi gihugu cyitwa u Rwanda, bituma batabasha gutotsa uburenganzira bahabwa n'itegeko bwose cyangwa rimwe na rimwe bakagerwaho n'ingaruka za politiki hagati y'ibyo bihugu byombi. Kubera izo mpamvu barasaba ko inyito yabo ihinduka ku buryo bwemewe n'amategeko bakitwa abavandimwe. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turavugana n'abahagarariye abanyarwanda baba muri Uganda kugira ngo batuganirire iby'icyo kibazo mu buryo burambuye. Turi kumwe na Bwana Enoch Nkuranga, umukuru w'inama y'abanyarwanda. Bwana Enoch Nkuranga, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Bwana Lawrence Muganga, umujyanama mukuru w'inama y'abanyarwanda. Bwana Muganga, ubwo duheruka kuvugana hano ku ijwi rya Amerika mu mwaka w'1919 twaganiraga ku byerekeye igitabo wanditse ku byerekeye uburezi n'umurimo, ikaze nanone ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga. Nshimishijwe no kongera kukwakira.
Nanjye ndakwishimiye Bwana Mutagomwa. Urakoze cyane kuba wadukiye kugira ngo tuganireho nawe.
Duhere kuri Bwana Enoch Nkuranga, maze kuvuga muri make ibyerekeye abanyarwanda baba muri Uganda no gushaka guhindura inyito y'izina ryabo. Nzi ko mwabitangaje mu kwezi gushize, ariko iki gitekerezo cyatangiye ryari?
Noneho hariho gutangira Council for Abanyarwanda cyangwa umushinga ushinzwe abanyarwanda muri Uganda, ngira ngo niho twatangirira aho ngaho. Twawutangiye 2017 biturutse ku mpamvu gukomeza kubona ibibazo nyine abanyarwanda muri Uganda bahuraga nabyo kuva icyo gihe twagakora press conference ebyiri ariko mu nama tuje dukora nyine n'abantu bayobora Council for Abanyarwanda niho haturutse igisubizo mu bisubizo nyine byinshi cyane twaje tuje dutekerezaho cyangwa tuganiraho nk'ibintu byakemura ibibazo abanyarwanda bahura nabyo njyanwa mu gihe cy'amezi nk'abiri ayangashije nibwo twabonye igisubizo cyo guhindura izina ry'abanyarwanda ba Uganda bakitwa abavandimwe kandi ubwo nibwo twatangiye nyine kugishyira hanze kigaragariza abantu dushaka ibitekerezo byabo kugira ngo nyine twumve nimba ari igisubizo bakwemera cyangwa dukwiriye gushaka ikindi gisubizo.
Tujye kwa Bwana Muganga Enoch yaravuze ku mvano yo gutangira icyo gitekerezo avuga ati twagitangiye mwaka 2017 kubera ibibazo abantu bari bafite. Bwana Muganga, watubwira muri make ibyo bibazo byatumye icyo gitekerezo kivuka nibi?
Urakoze cyane Geoffrey. Nanone nakumenyesha yuko abanyarwanda batuye muri iki gihugu Uganda bugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Urugero, biragoranye n'ibintu bigoye kugira ngo umunyarwanda azabone indangamuntu.
Kubera iki bigoye?
Kubera impamvu cyonyine kuko ari umunyarwanda. Icya kabiri, iyo ananiwe rero kubona iyo ndangamuntu ntazigera ahabwa passport. Ariko rero nanone kirushijeho no kubabaza cyangwa kwica nabi abanyarwanda batuye hano mu gihugu cy'Ubugande nuko nuwabonye passport iyo niwo ugiye gusaba passport iyo bamubajije ubwoko akavuga ngo ndi umunyarwanda akabyandikaho bituma ako kanya bamwibazaho ubwo ntaba agifatwa nk'undi munyayuganda umuturage wa Uganda uwo ari we wese ahubwo batangira gushidikanya akenshi bakanamuhindura yuko wenda ari umuntu waturutse mu Rwanda atari umugande ugasanga ntabonye pasiporo irangamuntu barayimwimye ariko ingaruka z'ibyo rero iyo udafite irangamuntu hano muri iki gihugu cya Uganda ntabwo uzigera ugura ubutaka ngo ubone ibyangombwa ikindi ntuzigira umwenda uwo ari wo wose muri banki ntuzigera ugura tuvuge abashaka kugura amamodoka n'iki ntushobora ubuzima burabakomerera kubera kubura ibyangombwa. Rero urebe ababyeyi bafite abana babo babona amabuse kujya hanze kwiga umwana ashobora kubona buruse umunyeshuri ariko akananirwa kujya hanze mu mahanga kwiga kubera yuko yabuze pasiporo ariko ikibazo ari uko ari umunyarwanda. Ibyo rero nibyo bibazo byugarije abanyarwanda batuye b'Abagande bari ahangaha muri iki gihugu.
Harimo ibintu bimeze nk'ibishobora no gutera urujijo n'ubundi kuko abanyarwanda bari muri Uganda bagiye bahagera mu bihe bitandukanye nk'uko twabivuze. Hari abahavukiye ba se na sekuru cyangwa na ba sekuruza bahavukiye, hari abahageze muri za 59, hari abahageze muri 94 ndetse n'abahagera muri iki gihe wenda bavuye mu Rwanda cyangwa bavuye muri Congo bavuga ururimi rw'abanyekongo. Ubundi itegeko rya Uganda rirareba bande, ni bande bisanga muri iki kibazo?
Wenda kamaze ngo usubize na Bwana Muranga nawe wenda aragira icyo akubwira, ariko icyo nakubwira cyo hari nk'uko ubivuze hari abanyarwanda igihugu cyitwa Uganda cyasanze hano bakata imipaka y'iki gihugu bakatiwemo indani ubwo wavuga nk'abantu b'ubwoko bw'abafundira igihugu cy'u Rwanda cyabasanze ahangaha. Hari n'abandi rero bari baraje kera nk'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na rimwe na gatandatu bose batuye mu gihugu cyitwa Uganda uyu munsi. Ni ukuvuga ngo Uganda yabasanze ahangaha nta n'ahandi baturutse, ahubwo Uganda niyo yaturutse aho yaturutse hose basanga ahangaha. Hari n'abandi rero baje mu bihe by'imyaka kubera intambara z'amoko zabaga mu Rwanda 1958 n'indi myaka yose nayo nk'uko ubizi nabo basanga rero baje hano. Harimo abaje rero baje mu buryo bwo guhaha gushaka imibereho batura hano mu gihugu cy'Ubugande babyara abana abana babyara abandi bana ugasanga rero na urebye urikije itegeko nshinga ryo muri 1995 byashyize ubwoko bw'abanyarwanda muri iryo tegeko nshinga ugasanga bose babaye abenegihugu ariko baturuka muri iyo myaka yose nk'uko mbigusobanuriye hari abo igihugu cyitwa Uganda cyasanze kuri ubu butaka ntaho baturutse hari abandi baje guhaha mu myaka nyine mbere y'igihumbi kimwe 1950 hari abaje kubera intambara zagiye ziba mu Rwanda nabo baraza batura ahangaha babyara abana bagira abuzukuru bakaba bose ari abagande itegeko nshinga mu buryo bwemewe n'amategeko n'abenegihugu cy'ubugande nuko rero nabigusobanurira
Bwana Nkuranga ngira ngo hari icyo uwongeraho kuri ibyo ngibyo avuze nakomeje kumva umeze nk'uwikiriza
nyine numvaga abigusobanurira neza Council for Abanyarwanda abantu twitayeho n'abanyarwanda bari batuye muri Uganda cyangwa bagumye muri Uganda utangira mu 1900 cyangwa 1926 so abantu abanyarwanda ubu ngubu baje ninjoro kuri basi cyangwa nyine b'abanyarwanda bakorera ahangaha iyo bafite nyine nk'akazi muri Uganda babona wakapamiti bashaka wakapamiti bakayibaha bagakora akazi barangiza nyine bagasubirayo mu Rwanda kubera baba baje muri Uganda nyine ku mpamvu z'akazi so twebwe twitaye ku banyarwanda nyine batuye muri Uganda kuva iyo myaka bakaba barabyaye abana bafite abuzukuru n'abuguruza ugasanga n'abo bana babo ntibazi ntibaragera no mu Rwanda cyangwa barumva u Rwanda nyine nk'igihugu kindi muri Afurika
birumvikana ko iryo tegeko ryagiyeho muri 1995 ni ukuvuga ngo abantu bari muri Uganda kugeza muri 1995 bose barebwa n'iryo tegeko niba numva neza Nkuranga
yes
biramutse ari uko bimeze kuko nigeze kubivuga ariko ibyo navuze bishingiye ku byo nabonye mwatangaje mu itangazamakuru reka nongere mbyemeze mbivanye kuri mwebwe abo bantu bangana iki umubare wabo ungana gute
burya hari imibare turuka igihe baheruka kubara abaturage b'igihugu cy'Ubugande usanga bakabakaba miliyoni 11 ariko uwo mubare nanone turumva yuko ari na muke ahubwo kubera yuko cyo nakumenyesha ko nakumenyesha nuko biragoye gusanga famiye hano mu gihugu cya Uganda itarimo umuntu ufite amaraso y'abanyarwanda umubare kugeza iki gihe ni miliyoni cumi n'imwe
z'abanyarwanda batuye muri Uganda bashaka guhindura inyito bakitwa abavandimwe
reka rero nicyo rero nse nkugisobanuraho gato icyo kintu dusubiye inyuma tukareba bya bibazo nakubwiye bikomeza gusoteza umunyarwanda wese uri aha muri iki gihugu nakubwira yuko muri iyi minsi ngira ngo tumaze abanyarwanda bamaze kubura abantu babiri bapfuye kubera yuko babuze ukuntu bajya kwivuza mu mahanga cyane cyane yuko amavuriro y'ahangaha atari kubasha gukemura kuvura indwara bari bafite ariko kubera kubura amapasiporo babuze kubera ubwoko bwabo ari abanyarwanda bitaba imana muri ubwo buryo hari ibibazo byinshi nibyo ngibyo ariko rero iyo urebye icyo gitekerezo ikintu uvuze ngo abanyarwanda bifuza guhindura ubwoko ni igitekerezo nagaruka kuvuga ngo uyu ni umushinga abantu bahisemo ngo abanyarwanda bagomba guhindura inyito yabo uko bitwa ngo bitwe abavandimwe ahubwo twarebye ikihe kintu cyazana cyaba umuti wakemura ibibazo umunyarwanda ahura nabyo uyu munsi tureba ibihugu amoko atandukanye muri iki gihugu naguha urugero ubwoko bwitwa abanubi abo bantu bitwa abanubi ni abantu bakomoka cyangwa bavuye kera mu gihugu cyitwa aya magingo cyitwa South Sudan cyangwa Sudani y'Amajyepfo hari abandi bantu hano i Bugande bitwa abajyapadora nabo bakomotse mu gihugu cyitwa Kenya ariko ntibakomeje bitwa Kenyans cyangwa abandi nahereyeho b'abanubi ntibakomeje bitwa South Sudanese cyangwa abantu baturutse muri Sudani y'Amajyepfo ariko hari amazina bitewe n'aho bagiye batura biyise ariko uyu munsi nta n'ushobora gutekereza ko atari Abanya-Uganda icyo gitekerezo niho gikomoka tukavuga ngo burya umunyarwanda n'umunyarwanda nta gushobora kugewe nka cyo muganga ntushobora kunkuraho ubunyarwanda navutse ndi umunyarwanda nzaguma ndi umunyarwanda nza nihagira n'igihe cyo kuva kuri isi nzataha ndi umunyarwanda muri make rero inyito iyo ari yo yose ntabwo inkuraho ubunyarwanda tumvikana nk'ubu tuvuge nk'abantu bitwa abafumbira igihugu cya Uganda cyasanze hano tuzi neza ko ari abanyarwanda imico yabo ni abanyarwanda ururimi bavuga ikinyarwanda ariko icyo nanone nashimangira icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abanyarwanda bari ahangaha bahindure inyito wenda mu myaka iri imbere 20-30 nabo bazaba bagenzi babo bazaba babareba nk'abanubi nk'abajapadora nk'abafumbira ariko bose bafite inkomoko aho bakomotse ni igitekerezo twumva ko cyaba nk'umuti kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni uburyo bwo guheza abandi banyarwanda oya ntibishoboka ntabwo ushobora guheza abantu ariko rero tukumva yuko hari n'ikindi gitekerezo umuntu uwo ari we wese wugarijwe n'ibibazo abantu bakomeza guhura nabyo ashobora kugitanga ariko twebwe tukumva ngo iyo umuntu twese nk'abanyarwanda twumva turi abavandimwe nkunze kumva perezida w'u Rwanda iyo agiye gufata ijambo avuga neza akavuga ngo banyarwanda banyarwandakazi bavandimwe ni ukuvuga ngo twese turi abavandimwe rero nta nyito nziza yabera umunyarwanda nko kuvuga ngo abavandimwe nta muntu uvuga ikinyarwanda umunsi akamara umunsi ataravuga ijambo abavandimwe si ni ukuvuga ngo naho rero iyo nyito ikomoka ariko ni igitekerezo ariko kambanze nsoreza aho ngaho wenda ubaze ibindi bibazo
niba mbyumvise neza uragira uti ni igitekerezo kigamije gukemura ibibazo runaka ariko mu by'ukuri ntabwo tuzahindura n'imvugo cyangwa ururimi rw'ikinyarwanda ngo tuvuge ikivandimwe tuzakomeza tuvuga ikinyarwanda abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na n'ubu hari amoko yo muri Kongo abatoteza akavuga ko ari abanyarwanda n'ubwo bwose batitwa abanyarwanda bitwa abanyamurenge kandi wigeze kuvuga ko Uganda yavuyeho yavuye ikabasangaho bariya nabo hari uwigeze kuvuga muri bati Kongo yadusanze imurenge bakase imipaka turi hano ntabwo imipaka ifite ikihindura kubo turi bo ntubona ko no muri Uganda guhindura izina bishobora wenda kuzaba ikibazo ntibikemure ikibazo kiri hagati y'amoko ubwayo
urakoze cyane bana mutagomwa hari ikintu nshaka kukwereka burya iyo umuntu akubajije ngo ambasaderi w'igihugu cya Amerika i Bugande aba ari umunyamerika ambasaderi w'igihugu cya Kenya hano mu Bugande aba ari umunyakenya ambasaderi w'igihugu cya Tanzania mu Bugande aba ari umutanzania ariko na ambasaderi ngo hayi komishona w'u Rwanda mu Bugande aba ari umunyarwanda iyo rero ari umunyarwanda na Bwana Nkuranga hano nawe ari umunyarwanda ikibazo rero kiri aho ngaho ufite umunyarwanda wo mu Rwanda ukagira n'umunyarwanda Bugande wa muntu uri muri immigration ugomba gutanga passport kugira ngo ayihe Nkuranga Bwana Nkuranga aza ahura n'ikibazo buri munsi gutandukanya abanyarwanda bombi ariko rero nanone bikongeraho akenshi imibanire wenda ibitari myiza hagati y'ibihugu byombi cyane cyane yuko burya imibanire y'ibihugu imeze kunda kumera nk'abantu babiri bashakanye umugabo n'umugore akenshi hari igihe bumvikana bakishima bagaseka ariko iminsi mike ugasanga batonganye bakabwirana bakavuga menshi bakabwirana byinshi ariko iyo batangiye kugirana tubazo bimera nka bya bindi bavuga ngo aho inzovu ebyiri zahuriye zikarwana ibyatsi nibyo bihagorerwa ugasanga rero natwe kera hari umunyarwanda hano i Bugande hakaba n'umunyarwanda mu Rwanda buri kanya bahora batoteza umunyarwanda w'i Bugande ngo ntaho usubira iwanyu ntabwo ugomba kuba muri iki gihugu ibyo ikaba rero ariyo ndirimbo buri munsi ibyangombwa bakabimwima ntukwiriye no kugura ikintu cyose ubutaka cyangwa iki hano i Bugande subira iwanyu so ibyo rero turumva yuko hari habaye ibihindutsemo nk'ibyo nakubwiraga ugasanga wenda hari abanyarwanda bari aha ngaha bitwa bita abavandimwe mu myaka wenda imyaka cumi bishobora kuba nk'uko bivuze by'abanyamurenge myaka 20-30 ariko turebye kure ibyo tuvuga uyu munsi bishobora kuzafasha abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza kubera yuko nabo bazajya babareba nk'aba bantu nakubwire mbere b'abajyapadora b'abanubi baturutse mu bindi bihugu bitandukanye ariko batuye neza iyo bagiye gushaka icyangombwa nta n'uwibuka yuko ubabaza ngo mwaturutse muri Sudani y'Amajyepfo ahubwo bafata nk'abenegihugu cy'i Bugande icyo ni cyo cyizere rero duheraho tukavuga ngo wenda iki gitekerezo gishobora kuba ari wo muti ariko nongere nsimangire mvuge ngo iki ni igitekerezo habayeho ikindi gitekerezo cyiza cyatuma gikemura ibibazo umunyarwanda w'umugande arimo guhura nabyo uyu munsi rwose twavuga ngo ugifite wese arakaza neza kugira ngo turebe ukuntu twafasha bene wacu barahanga urakoze
Bwana Nkuranga komeza mikro ini yawe.
Bwana Mutagomwa twatangiye gukora ubushakashatsi abantu benshi ugasanga baravuga yimubajije ngo yimvuze ngo ni umunyarwanda ni ikintu cy'imbere kibanza kuza mu bwonko bwawe abenshi bakavuga ngo uri umuntu uri ahangaha igihe gito cyangwa uri umuntu uturutse ahantu handi twebwe igisubizo twagize nyine cyo kwitwa abavandimwe ni igitekerezo twebwe twagize ariko n'abantu bandi bazana igitekerezo nk'ukuntu dokita nyine yabivugaga ariko twebwe natwe twaratekereje ngo iki gisubizo ni ikintu cyakemura iki kibazo abanyarwanda ba Uganda bazizwa ubusa kandi ari abenegihugu bahohoterwa bakima serivisi kandi bazikwiriye koko bikwiriye ngo bazihabwe so twebwe ni igitekerezo twagize icyo gitekerezo gishobora kuba ari igisubizo kizima cyangwa wenda gikeneye nanone akazi kenshi imbere aho ngaho mu myaka iza gukomeza nyine kuvugira abanyarwanda nyine ba Uganda ariko twebwe nkatwe turumva ngo nicyo gisubizo cyatanga cyakemura icyo kibazo abanyarwanda bahura nacyo kandi hari n'ibihugu byahinduye amazina hari ibihugu nka Tanzania ubu ngubu byitwaga Tanganyika hari igihugu nka Ghana cyitwaga Gold Coast hari nshobora nko guha urugero rwa kampani ahangaha yitwaga Waridi ubu ngubu barayita Airtel abana barimo bavuka muri ibi bihe ibintu ntibabyibuka uretse n'abantu bakuru nyine bari bahari bakareba bihinduka bakumva bakareba nk'igihugu nka Tanganyika gihinduka Tanzania nk'igihugu nka Ghana kiva muri Gold Coast kikitwa Ghana ubu ngubu abana barimo bavuka none aha ni babimenye ibintu basanze ukuntu byitwa nyine niko babifata kandi nanone ntabwo ari ukuvuga ngo guhindura amazina ihindura icyo twakwita mu Cyongereza ngo values n'umuco karicya no iyo uhinduye izina ukava witwa Mutagomwa kandi wenda ukitwa wenda Karangwa ngo bihindura ibintu ugenderaho nka values cyangwa nk'umuco wawe nk'umuntu uba uhinduye gusa izina
Bwana Nkuranga ugifite mikro niba andi moko yo muri Uganda abikoma nk'abanyarwanda bafite ubwenegihugu mu kindi gihugu ntacyo mwakoze kuzamura iki kibazo, ntabwo mufite impungenge ko bishobora kuba byagira ingaruka zindi bitera, ndavuga nko kurwanya ku buryo bweruye icyo gitekerezo, kuba hari abakwihandagaza bagasaba ko mwamburwa ubwo burenganzira?
Ngira ngo abo ngabo ni abantu nyine baba bafite nabo impamvu zabo nyine mu buryo bwa politiki. Hari abantu of course babifata mu buryo bwa politiki, ariko twebwe na kibazo tubirebamo hari abantu babijyana mu buryo nyine imibanire mibi hagati y'u Rwanda na Uganda. Hari abantu babifata mu buryo bashaka, wenda bafite nabo ukuntu babyungukamo inyungu zabo, ariko iki ngiki ni ikintu nimba umuntu ari umwenegihugu wa Uganda ni ukubera iki abantu wenda bo mu Rwanda cyangwa abandi bafite ibibazo byabo bashobora kubifata mu buryo nyine mu buryo budakwiriye mu buryo bwa politiki? Ubwo ni abantu nyine bashaka gufata ibintu nk'ukuntu babyumva cyangwa mu buryo bw'inyungu zabo. Ariko iki ngiki ni ikibazo, ni ikibazo wakwita mu cyongereza shosho, ntabwo kiri politiko.
Tuvuge ku byerekeye kwegerana, amenshi mu moko yo muri Uganda afite agace yabarizwamo, nubwo usanga benshi bahurira mu ntara ya Buganda kubera ko hegereye umurwa mukuru Kampala benshi bahahiramo, ariko ubundi usanga nk'abanyankore Kankore, abanyoro muri Bunyoro, abatoro muri Toro, abacori Lango n'ahandi bakavukire bavuga urwo rurimi, kuba nta gace nyirizina abanyarwanda bafite babarirwamo muri Uganda kagaragaza gakondo yabo, nabyo biri mu byo mutekerezaho bwana Mugana?
Urakoze cyane, ariko icyo navuga kuri icyo buze ni uko byose bizwi neza ko abanyarwanda bafite aho bakomotse, bafite inkomoko yabo, kandi iyi nkomoko bamwe ni mu Rwanda, abandi igihugu cy'Ubugande cyabasanze hano. So muri make aho umuntu aho icyo gihugu cyaje kikusanga, aho niho bwa butaka bwe nihatuye, niho abarizwa. Na wa wundi rero bizwi yuko hari yaturutse mu Rwanda, nawe bigomba kumenyekana yuko wenda yaraje cyangwa sekuruza bose hari aho bakomotse mu Rwanda, baza batura batuye mu gihugu cya Uganda. Ugasanga rero aho bari ntabwo ari ngombwa ko bakagombye kuba hari agace bihariye bavuga ngo kano gace ni akacu. Uzasanga abanyarwanda mu gice cya Busoga, wasange muri za Bunyoro, wasange muri Nkore. Muri make twavuga ngo buri karere kose muri iki gihugu cyitwa Uganda usangamo abanyarwanda. Nkuvuga ngo rero nuko byifashe, niko dutuye, ntabwo biri ngombwa yuko twakagombye kuba dufite agace runaka twihariye dukomokamo cyangwa dutuyemo.
Mwigeze rero kuvuga kuri gahunda aho zigeze, mba nkubakomye mu nkokora kubera ko twari dufite ibindi bibazo twaganiragaho. Mwavuze muti biracyari igitekerezo, ndetse aribyo uwagira ikindi cyatwunganira yakigira. Ubu icyo gitekerezo kuva gitangiye mu mwaka w'2017 cyageze kuki, kigeze he?
Uravuga icyo nagusobanurira nanone ni uko hari amagurupe y'abanyarwanda atandukanye, harimo n'iyi nama gurupe yacu, inama nkuru y'abanyarwanda, hakaba n'izindi zitandukanye. Ariko habayeho ibi bibazo byose byugarijwe abanyarwanda bo mu gihugu cya Uganda, amagurupe menshi nta kintu gifatika kiri aho, bakomeje kugenda wenda bakora ku buryo byakemura ibi bibazo duhura nabyo buri munsi, cyangwa abanyarwanda bahura nabyo. Ugasanga ariho hanavuye impamvu zatumye Council for Abanyarwanda cyangwa inama y'abanyarwanda ivuka, kugira ngo twite ku burenganzira bw'abanyarwanda, iterambere ry'abanyarwanda, umuco w'abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda. None rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi haracyari urugendo rurerure. Hari iki gitekerezo, hari n'ibindi bizaza, n'ayandi magurupe rwose azahaguruka cyangwa arahaguruka ariko uko ahaguruka kose ahagurukiye guharanira uburenganzira bw'umunyarwanda w'umuganda wa Uganda ni ibintu bishimishije. Ko nanone turebye cya gitekerezo twavugaga cyo cy'abanyarwanda kwitwa abavandimwe, ni no kuvuga ngo ni ukunoza bwa buvandimwe bw'abanyarwanda, kuko turi abanyarwanda, ndi umunyarwanda, Mutagomwa uri umuvandimwe, Enoka Nkuranga ni umuvandimwe, n'abandi bose ni abavandimwe. Ntabwo tugomba kuba twaravuye mu nda imwe, wenda umubyeyi umwe ari utubyara, ariko bwa bumwe duharanira. So naguha nk'urugero nk'ubu ngubu, nkanjye mfite abavandimwe mu Rwanda kandi benshi, nkagira abavandimwe Uganda, ariko se kwitwa umuvandimwe hari ikizigera gihindura abavandimwe banjye bari mu Rwanda ngo bankurweho ngo nagaye abavandimwe banjye cyangwa barekeraho kuba abavandimwe? Ntibishoboka. Niya nyito uvuga ngo wubatse inzu uyise izina runaka, ariko ntibivuze yuko iyo nzu ifite amatafari wayubakishije wakoresheje sima, hari ibiyirangira biyirimo. Muri make rero, iri hohoterwa abanyarwanda bahura naryo. Amatora iyo ageze hano muri iki gihugu, usanga abanyarwanda aribo bimirije imbere, kugira ngo bavuga ngo perezida haje perezida bashaka gutora akaba ari uba perezida, abanyarwanda nibo bazafata iya mbere bagomba kwirukanwa muri iki gihugu. Nyuma y'imyaka itanu yose abanyarwanda bagomba kubwirwa yuko bagomba gutaha bakava mu gihugu cya Uganda bakajya mu Rwanda. Nkuranga yari yabikubwiye ngo hari n'abanyarwanda batarigera bakandagira mu gihugu cyitwa u Rwanda, ariko rero hari n'abanyarwanda baturuka mu gihugu cyo mu Rwanda nabo baza hano kubera ibintu nk'ibyo ngibyo, kudasobanukirwa abaturage ba Uganda kudasobanukirwa umunyarwanda wo mu Rwanda n'umunyarwanda wa Uganda, ugasanga nabo banyarwanda shenge barahohoterwa bagiriwe nabi. Muri make iki gitekerezo twebwe tuvuga ni ikintu twumva kizunga abanyarwanda aho bari hose, yaba ari mu gihugu cya Uganda uwo mu Rwanda nawe ntahure n'iryo hohoterwa ryamugezwaho kubera yuko aje hano mu gihugu cya Uganda. So umva icyo gitekerezo ari umuti twebwe dutanga, ariko nanone hari abandi bafite ibitekerezo burya ubwenge cyangwa inama ntabwo ari igibwa umuntu umwe wenyine, inama zigibwa n'abantu benshi. Wenda hari abantu bafite ibindi bitekerezo kandi bihambaye bishobora gukemura ibibazo dufite.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Abatumirwa bacu ni Bwana Enoke Nkuranga, umuyobozi mukuru w'inama y'abanyarwanda muri Uganda, na Bwana Lawrence Muganga, umujyanama mukuru w'inama y'abanyarwanda bari muri Uganda. Insanganyamatsiko turimo tuganiraho ni kubijyanye no guhindura inyito y'abanyarwanda bari muri icyo gihugu. Bwana Enoke Nkuranga, hari abanyarwanda bageze muri icyo gihugu muri 59 cyangwa se na mbere yaho, ariko mu by'ukuri bahunga ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, abo bararebwa na rya tegeko ribemerera kuba abanyayuganda. Hari n'abandi bahageze muri 94 bahunga leta yari iyobowe na FPR Inkotanyi ifasha ubutegetsi bwo mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 35 abambere bo muri 59 bahageze mu Rwanda. Muri iki gihe hari ingufu nyinshi zirimo gushyirwa mu kunga abanyarwanda. Ibyo byiciro by'abanyarwanda uko ari bibiri muri Uganda birahari. Mwatekereje uburyo bwo kujya mwunga abanyarwanda muri iyo gahunda y'ubuvandimwe?
Yes, nicyo kintu actually turimo dukora kandi dushaka kongera gukora mu gihugu cyose, duhuza abantu tubigisha umuco n'ukuntu nyine umuco karande w'abanyarwanda. Turi mu ma university, turi muri districts za Uganda, turimo turashaka zanye on board abasaza bakuru batugira inama n'abantu nyine badufasha mu buryo bw'abantu gukemura ikibazo cya passport na national IDs. Yes, so ni ikintu twitayeho cyane cy'ingenzi. Ni program zimwe z'ingenzi dufite nka Council for Banyarwanda kandi dushaka kwitaho cyane kandi n'ikindi nakongera aho ngaho dukomeza duhuza n'abantu bavayo badufata mu buryo bundi bashaka abantu bakuru tukaba telefona babwira dukwiriye kuganira so ni ikintu twitayeho cyane ni ikintu twitayeho ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo iki ngiki tugikoramo wenda dufite ikintu tugamije wenda cyahungabanya umutekano oya ntabwo ari iyo ngiyo ntabwo ari intego yacu turashaka gukemura ikibazo cyo kwima ibintu bisobanura umuntu nk'umwenegihugu kandi ari umwenegihugu so sinzi nimba mugenzi wanjye Dr. Lawrence hari ukuntu yanyunganiramo aho ngaho
reka mwunganireho gato bwana Geoffrey urebye abanyarwanda nk'uko wavuze turi mu byiciro bitandukanye baje mu bihe bitandukanye ariko ikintu dusangiye ni kimwe ni uko turi abanyarwanda kandi turi abavandimwe ntitugomba kwitana ba mwana ni ukuvuga rero hari urugendo rurerure tugomba gutangira kwigishanya tukagenda twigisha abanyarwanda kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo ni nacyo cya mbere na mbere cyakagombye kwitabwaho twigisha abanyarwanda bene wacu hano n'abagande ye ayandi moko hano yo muri uganda tukabigisha tukababwira abagenzi abanyarwanda natwe turi abanyayuganda dufite uburenganzira nk'umunyayuganda uwo ari we wese w'ubundi bwoko ariko rero akenshi wenda ibintu bibatera urujijo kandi ni kenshi bigenda bigaragara iyo wumvise umuntu akubwira ngo ntariko se niba uri umunyarwanda no mu rwanda hari umunyarwanda itandukaniro ryihe mwasubira iwanyu niho rero tuvuga ngo reka tubafashe aburyo ubunyarwanda kuba umunyarwanda ni ukuba umunyarwanda naguha urugero Geoffrey uri umunyamerika ushobora kuba uri umunyamerika cyangwa n'abandi banyarwanda bari muri amerika ni abanyamerika n'abandi banyarwanda bari muri canada ni abanyakanada ariko umva nanjye ndi hano ndi umugande ndi umunyakanada kumva ururimi tuvuga kuba umunyamerika bwana Mutagomwa ntabwo byagukuyeho kuba umunyarwanda nta n'ushobora gukuraho rwa rurimi rwawe wize ukiri umwana ababyeyi bawe bakwigishije uri umunyarwanda ubwenegihugu bwose wabona pasiporo watwara ntishobora kuguhindura ni ukuvuga rero na ya nyito tuvuga ngo abavandimwe ahubwo ni ukubona ukuntu twanoza gushyira hamwe ubumwe gusenyera umugozi umwe tukamenya ibibazo bitwugarije tugashyira hamwe tukabikemurira hamwe ariko uri busange wenda ibibazo duhura nabyo buri munsi hano ugasanga abasaza bamwe ntiwamenya n'inyungu wenda inyungu zabo baba bafite muri ibi bintu ugasanga bo bumva yuko aribo bahagarariye inyungu z'abanyarwanda kurusha abandi bantu ikibabaje rero kandi usanga abantu nk'abo ngabo abenshi mu mpapuro wenda ibyangombwa bafite usanga bamwe ntawatinyutse no kuvuga ngo ni umunyarwanda nk'ubu ngubu mvugana nawe kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ntavuga ngo ni umunyarwanda hari abantu badashobora no gutinyuka ngo bature ko ari abanyarwanda kubera nyine byahohoterwa batinya bamwe usanga bavuga ngo ni abahororo abandi ni abafumbira abandi ni abagande abandi buri bwoko butandukanye
bagahindura n'amazina bakita amazina ajya gusa nuko abo muzi muri ayo moko
wabimenye rwose ibyo rero nibyo turimo kurwanaho umunyarwanda agomba kuba ari umunyarwanda ahagarare yemye avuge ngo jyewe ndi umunyarwanda data ni kanaka ndi mwene Kayonga ka Karinganire ka Byeze mbere wa Kabundi ka Bukuba bwa Ntangari wa Nzovu wa Gihina wa Muganga ndi umunyarwanda ntawushobora gukora iki guhindura icyo ndicyo ariko kuvuga ngo nubwo wavuga ngo ndi umuvandimwe kubera yuko itegeko nshinga rya uganda rikeneye ngo ubwoko runaka ntabwo binkuraho kuba umunyarwanda icyo gitekerezo rero ndumva kizadufasha gukemura ibibazo duhura nabyo bituzanira ubumwe nk'abanyarwanda ariko nkasaba n'abasaza batuye muri iki gihugu cya uganda nabo bahaguruka ahubwo dushyire hamwe aho kugira ngo barwanire inyungu zabo be kureba inyungu zabo barebe guhangayika kw'abanyarwanda bari aha ngaha barebe ejo hazaza abana bavuka uyu munsi n'abana bazavuka ejo barebe aho duturuka aho babyarira aho babyariye abana bagatangira kubita amazina atandukanye y'Abagande Juko Nde amazina atari ay'Ikinyarwanda kubera yuko bagerageza kwihisha ryavangura n'ihohoterwa ibyo bintu tugomba kubishakira umuti ariko turumva kwitwa abavandimwe kizagera igihe imyaka 20-30 wa muntu w'ubwoko bundi w'umugande agomba ahubwo gukora ubushakashatsi atakibuka yuko ahubwo uyu muntu ari umunyarwanda ahubwo ariko jyewe nziko ndi umunyarwanda.
Ubwana Nkuranga, muganga yaravuze ku byerekeye abasaza bari aho ngaho kuba bakunganira igitekerezo cyanyu, wowe uri umuyobozi w'inama nkuru y'abanyarwanda aho muri Uganda, ubwitabire kuri icyo gitekerezo mwatangiye mu banyarwanda bari aho ubona bungana gute?
Abantu benshi barabyakiriye cyane 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 mu buryo bwadutangaje benshi nyine yuzanye igisubizo. Hari abantu bacyakira, hari abantu baba batagisobanukiwe, hari abantu bacanga. So hari abantu benshi cyane 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 baracyemera ngo gifite igisubizo ku bibazo bahura nabyo, kubera hari n'abantu nyine nk'abantu ubungubu umunyarwanda hanga muri Uganda kubona pasiporo hari urwandiko rw'uwakwita mu Cyongereza letter of recommendation babandikiraga, ugasanga umuntu bamwimye pasiporo cyangwa na national ID agasubira inyuma bamwandikira. Twebwe turavuga ngo twebwe ikintu tuvuga turavuga ngo ibyo bintu bikwiriye guhagarara. Umunyarwanda wese w'umunyayuganda ufite ubwenegihugu wa Uganda akwiriye gufatwa mu buryo bw'abandi benegihugu ba Uganda bafatwa iyo bashaka pasiporo cyangwa national ID. So ni ikintu abantu bamwe banga abandi batarasobanukirwa neza, kandi abenshi cyane baracyakiriye.
Hari amakuru avuga ko mwabonanye na Perezida Museveni wa Uganda kumubwira icyo gitekerezo no kumugaragariza ibibazo abanyarwanda bari muri Uganda bahura nabyo, niba ari byo koko yabasubije iki?
Yadusubije iki? President yatwakiriye nyine nk'ukuntu yakira abantu nyine basanzwe bajya kumusura cyangwa guhura nawe, yumva ibibazo bituzanye so turabimubwira, nawe arabyakira aratubwira nyine dukwiriye gukomeza kubaza abantu batandukanye nyine mu gihugu, kubera ntabwo ari iki gitekerezo ntabwo ari ikintu wavuga ngo izina ry'abanyarwanda bazahindurwa ejo cyangwa mu byumweru bibiri bitwe abavandimwe. Ni ikintu ukwiriye nyine kugenda uhura n'abantu batandukanye mu gihugu ukababwira igisubizo ufite ku bibazo bahura nabyo, deni bikazanyura nyine muri parliamenti nyine bikazafatwa mu ntegeko nshinga nyine wenda nka tribe yindi cyangwa ari ryo zina risimbura izina ry'abanyarwanda. So nawe yaracyakiriye aratubwira ngo ariko ni ikintu dukwiriye gutangariza abantu bose b'igihugu. So niko kazi turiho, turimo turatangariza abantu iki gisubizo dufite.
Mwunganiye ngerageje kumwunganira mu by'ukuri umukuru w'igihugu yatwakiriye nk'uko yakira abandi benegihugu bose bamugana, ariko tumutura n'akababaro k'abanyarwanda ba Uganda, abanyarwanda ibibazo bahura nabyo byinshi. Nawe yemeranya natwe yuko mu by'ukuri ibibazo nk'ibyo bihari, kandi atwizeza yuko agomba kudufasha kubishakira umuti. Tumubwira ariko uwo muti wenda ni umuti wenda ushobora kuvuga ngo wakora mu gihe cy'agateganyo, kuko tugomba gushaka umuti warimbura ibintu nk'ibi ngibi, irivangura burundu rikava mu baturage ba Uganda bose. Tuzi neza ingaruka z'ivangura n'ibyabaye mu Rwanda, ivangura, kwita abantu amazina adasanzwe, ukuntu ugasanga amazina atesha agaciro Abanyarwanda. Nibyo bintu Abanyarwanda bahura nabyo hano buri munsi, barabavangura bakabita amazina adasanzwe. Rero tukareba yuko tutabishakiye umuti byaza tuviramo iyindi wenda genocide ishobora kubera n'ahangaha ariko ikorewe Abanyarwanda, kubera abantu kumva ibintu mu buryo butandukanye. So tukumva rero ari inshingano zacu gushaka umuti wakemura ikibazo Abanyarwanda bahura nacyo, kugira ngo wenda dukumire wenda twe kuzabona bene wacu abavandimwe bicwa kubera yuko babura ubuzima bwabo, kubera yuko hari abantu batumva kuba Umunyarwanda icyo ari cyo. Ku bw'izo rero mpamvu tuzi neza ko rimwe na rimwe umuti hari umuti uryohereye ariko hakabaho n'umuti urura. Birashoboka yuko uyu muti ari umuti urura, kuko akenshi tuzi neza yuko n'uwamize umuntu wamize ibinini arwaye malariya birura bimufasha akoroherwa. So natwe turareba yuko iki gitekerezo cy'Abanyarwanda ko twakwitwa abavandimwe, burya abavandimwe ni ijambo ryiza cyane. Buri Munyarwanda ahari hose iyo bamubaje uwo muntu kanakura muzi cyane wumva avuga ngo wone umuvandimwe. So twese rero hari ikintu kidushyira hamwe kuko turi abavandimwe.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza twumva bwana Lawrence Muganga, umujyanama mukuru w'inama y'Abanyarwanda muri Uganda.
Wabagize umukuru w'igihugu cya Uganda, umukuru w'igihugu cyacu, uko atekereza kuri ibi bintu rwose yaratubwiye mugende mwigishe Abanyarwanda bamenye uburenganzira bwabo. Inyito burya ni inyito nimuyumvikanaho ubwo ne reka bizafate inzira bigomba gufata. So ariko icy'ingenzi ni ukwigisha Abanyarwanda, kwigishanya kandi tukumvikana, tudaheza umuntu uwo ari we wese. Buri muntu yaba umukuru cyangwa umutoya yumva akumva inama mugenzi wawe akugiriye. Burya Abagande hano nibo bagira imigani ngerageze kugenekereza kugira ngo mushyire mu Kinyarwanda. Baravuga ngo burya n'umwana mutoya ashobora kukuvugiriza ingoma ukabyina. So hari abasaza rero, ababyeyi bacu bumva yuko ubwenge bwose cyangwa inama nzima n'ibitekerezo bizima bigomba guturuka kuri bo. Ariko yego nibyo, burya uko umuntu akura agenda atanga n'inama nziza n'ubwenge bwiza, ariko hari n'abandi bato wenda bashobora kujya inama ikagira ikintu yamara ikubaka. Ukore niko dutekereza yuko twese twagashize hamwe tugafashanya tugakemura ibibazo Abanyarwanda guhura nabyo. Ariko icy'ingenzi tukagenda twigisha abanyarwanda bari hirya no hino ya Uganda kumenya amateka yabo history hanyuma bamenye n'umuco nitumenya ibyo bintu tukamenya n'uburenganzira bwacu wenda turumva tuzakemura ibibazo dufite tukabyigisha n'abandi bantu ayandi moko ari ahangaha kugira ngo batamenye abo turibo ko ntatwe turi abenegihugu wenda turumva tuzakemura ibibazo umunyarwanda uri ahangaha ibyo ahura nabyo wenda 98 99 ku ijana akenshi dukunze no gutanga ibiganiro twavugaga ku bintu byo kwigisha abanyarwanda dukunze no gutanga ibiganiro wenda n'abanyarwanda bo muri iki gihugu n'ahandi hose badukurikira muri iki kiganiro bagomba wenda bajye no kuri page yacu ya Facebook ya Council for Banyarwanda barebe akazi gatandukanye tugenda dukora ibiganiro tugenda dukora hirya no hino muri Uganda tujagenda twigisha abantu amateka history uburenganzira bwabo umuco no gukunda igihugu cyabo patriotism gukunda igihugu cyabo igihugu urimo ugikunde kandi unacyubake kuko burya barakubwira ngo mu gihe utarubaka inzu yindi iyo urimo ntabwo uyitwika burya ugomba gukunda igihugu cyawe hanyuma ariko tugende twigishanya ariko abanyarwanda aho bari hose rwose ndabahamagarira kugira ngo dushyire hamwe twese dusenyere umugozi umwe waba uri umwana waba uri urubyiruko waba uri umukecuru waba uri umusaza bose turi abanyarwanda turi abavandimwe reka dushyire hamwe twiteze imbere dushake icyakemura ibibazo dufite areka mbe ngarukiye aho ngaho bwana Jeffwe urakoze
mbere yuko mbarekura reka mbanze mbaze umwe umwe muri mwe niba hari icyo yumva atagenda atavuze ndahera kuri bwana Enock Nkuranga niba hari icyo wumva utagenda utavuze muri iki kiganiro mikoroni yawe
murakoze cyane bwana Mutagomwa iki ni ikiganiro cyiza cyane kandi ndagushimira kudutumira kuza kuri iki kiganiro ikintu gihe navuga ni ugushishikariza abantu ngo aka kazi turimo cyangwa iki gitekerezo twagize ntibakwiriye kugifata mu buryo bwa politiki cyangwa mu buryo bwo bashaka bugendanye n'inyungu zabo ariko ni igitekerezo twagize dushaka abantu benshi kutuyoboramo nyine no kuduha ubwenge bwabo n'ibitekerezo bindi bitandukanye so twebwe twakira buri muntu wese kandi twitaye ku munyarwanda umwene gihugu ufite ubwene bw'igihugu bwa Uganda murakoze cyane
reka ngaruke kuri wowe Lawrence Muganga niba hari icyo wumva utagenda utavuze muri iki kiganiro
urakoze cyane bwana Mutagomwa rwose hari icyo ntagenda ntavuze rwose kubera yuko uru rugamba turiho ntabwo rworoshye abenshi baratwita ibintu bitandukanye baratwita amazina ugasanga bamwe banditse n'inyandiko muganga ni BMI w'u Rwanda woherejwe na nyakubahwa Perezida Kagame hano i Bugande ariko ibyo byose ni bya bindi bwana Nkuranga yavuze byo gufata ikintu cy'ingenzi mu buryo bwa politiki ariko ntabwo mbiha ntabwo tugomba kubiha umwanya ahubwo tugomba gutekereza ibibazo abanyarwanda ba Uganda bugarijwe nabyo ihohoterwa bahura nabyo buri munsi ivangura bahura nabyo buri munsi kandi tukarishakira n'umuti cyangwa igisubizo nkasaba rero nzi neza yuko no muri kuko dukomeje kugirana ibiganiro n'abantu benshi batandukanye baba muri leta muri leta yacu hano mu Bugande ya Uganda cyangwa n'abaturage basanzwe bakomoka mu moko atandukanye n'abanyarwanda b'abavandimwe bene wacu turagenda tugirana ibiganiro bitandukanye. Kambonere umwanya rero wo kubwira n'abantu bari muri leta yacu hano, nzi neza ko harimo abanyarwanda ariko kubera nyine ryahohoterwa n'ivangura ntibaba bashaka shenge kwimenyekanisha ko ari abanyarwanda, ariko icyo nabasaba nuko nabo bahaguruka bakaza tugafashanya bakadufasha kugira ngo turwane ku burenganzira bw'abanyarwanda guhohoterwa buri munsi, bagerageza kubabuza uburenganzira bwabo, bagerageza bavangurwa hano buri munsi, bose bahaguruke tuze dufatanye uru rugamba twese turwane urugamba nk'abanyarwanda n'abandi n'ayandi moko yo mu gihugu cyacu hano Uganda, nabo nibaze badufashe rwose kuko natwabene gihugu nkabo bose kugira ngo dusangire uburenganzira dukundane tugire ubwo bumwe twese n'umuryango wacu twese, nabo turi ishaka wenda nta nubwo tuzigera tubishaka riharanira ubutegetsi, turi abanyarwanda bishyira hamwe kugira ngo turebe ukuntu rwose twakwigisha bagenzi bacu b'amoko atandukanye hano mu gihugu cya Uganda n'abene wacu abanyarwanda kugira ngo turebe bwa burenganzira bwacu n'ubumwe bwacu natwe tube abenegihugu nk'abandi bose. Kansoreza aho ngaho ndagushimiye Bwana Geoffrey Mutagomwa kuba wadutumiye kuri iki kiganiro, urakoze cyane.
Bwana Lawrence Muganga, umujyanama mukuru w'inama y'abanyarwanda muri Uganda, ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane.
Bwana Enoch Nkuranga, umuyobozi mukuru w'inama y'abanyarwanda muri Uganda, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Bwana Mutagomwa kudutumira kuza muri kiganiro.
Nshimiye namwe mwese nshuti z'Ijwi ry'Amerika mwari mukurikiye iki kiganiro, mbibutsa ko mushobora kutugezaho ibitekerezo byanyu mutwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Icyo kiganiro kandi mushobora kongera kucyumva igihe icyo ari cyo cyose mugiye ku rubuga rwacu @radioyacu voa.com. Kuri mikro mwari kumwe na Geoffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo, yabaye isubizo cyacu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu gukerera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo, yabaye isubizo cyacu. Bakarolero batanga makuru.